exclusive from ZambianTunes.com.
Hata tatifu, let's go.
Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walibiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
hey. Lelo chizalila,
fesha mano,
hey. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walibiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
hey. Lelo chizalila,
fesha mano,
hey. Ene chikolewa, madiva pafupi. Tifuna watiziwe ndisewe na mafopo. Baby geo chalila, vika fika hapa ni chiva ipa. Ulibe virimba mwandi ine ningafunte, imwe nikwileni. Evi viziwa na DJ, pati ulia watushile, PJ. Memori yako ni ngona wa 2GB, nga nsereko paka pabu na nwako 2GB. Na menyapo na swag ni fuck it. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walidiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
yeah. Lelo chizalila,
fesha mano,
hey. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walidiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
yeah. Lelo chizalila,
fesha mano, hey.
Hapa ni ma six pack black rebo enike ni na spini. Pela monga tidipachiwa tiwapo vimilolo. Tidipa komesa tidiringa vimabo. Tipuanya vimitondo monga tidiringa mafoni pakatondo. Waka mano mwansi wanzanga, wani zonda ni zonde. Lelo tikolewa, baya wazo na sama penda na spenda zingati. Nisepa magiretu kinkote kapo ni domati. Ukawana eseboi nishi wapangika. Wezo titisinga ona lelo wakangiwa. Tizaya mbana kakamba pali vinyu. Pendea pafupi nkukumba tileko. You are my queen. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walidiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
yeah. Lelo chizalila,
fesha mano,
hey. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walidiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
yeah. Lelo chizalila,
fesha mano,
hey. Baby nakolewa nilifopo. Na maafu yeti kolewe la yaliopo. Lelo sini pirika. Mifuna kumaela. Peze kana kazi. Oh, ela ngati nyale. Apa manje ni malevos. Kati na zingono sakila zambili tikolewe. Kupenda kwa mwishe kaini weekendi. Na magelo ya mbuye monga ya nyamula lageji. Kupenda maafu ati dangote. Timu fiashi pati sindine wangote. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walidiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
yeah. Lelo chizalila,
fesha mano,
hey. Mifuna nikolewe,
fesha mano,
yeah. Magere walidiwa,
fesha mano,
hey. Kosa black table,
fesha mano,
yeah. Lelo chizalila,
fesha mano, hey.
ZambianTunes.com.